Yeah. Huh.
It's on 808.
Kadochi. And I brought Josie with me. By my love.
By exclusive my love. From zhitspromos.com.
Sineza kwanisa. Kulunda mtu daily baby. Sineza kwanisa. Chikondi chopa tikiza baby. Kuli konse kwe waenda. Uzikumbuka kuno wasi yako Mungu. Kuli konse kwe waenda. I
like a fuji poba. Muntu wa mene ufuna eve sama kofona. Muntu wa mene upenda eve sama kupenda. Dele ule mumisozi. Panyumba kusia cheloni. Ubwele la kakamba chesori. I like a fuji poba.
Sometimes I'm lonely. One week in Masila no phone. Ningo village my story. Sinamona na wajoli mugaponi. Wonder why she's hurting me. In a veni mafuna cheni my love in me. Girl, can't you see? Can't you see? Wani piti sa mufambili. Can't you see? Can't you see? Ni mafuna cheka family. But you playing these games, baby. But you leaving me, you dirty. I'm sorry, niji japo anabweza papoli.
Ala lafu chipoba. Muntu wa mene ufuna eve sama kufona. Muntu wa mene upenda eve sama kupenda. Dele ule mumisozi. Panyumba kusia cheloni. Ubwele la kakamba chesori. Ala lafu chipoba.
Mutima bama samwa na manzanga bama kamba uyu pia laza kusia weka panja. But I'm ready for all that pain. Maybe I'll never learn. Ala love ni chipuwa waniliza mizozi wapukuta. And my heart will be like duducha. And I crave for you like kumbucha. Kwati tewe baby we umshusha. Ala hold my hand in a wimfuga. Ngawa sela pofenda kufuruka. Imwe can she love if you mfika. You
ala lafu chipuba. Muntu wa mene ufuna eve sama kufuna. Muntu wa mene upenda eve sama kupenda. Dele ule mumisozi. Panyumba kusia cheloni. Ubwele la kakamba chesori. Ala lafu chipuba.
Promise.com.